have a fan squeam fail, I know he conned.
Exclusive from Sam up to CEO.
Ni mafaula kambiri, ni makula kuila ndine. Kumani pempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ne mwine. Ape fufulu fulu, kumani pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Na ni kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Na ni kuchinja ni za ginger for you.
Alpha,
please don't give up on yeah. me.
Nyuma kamba vili fonse ni kabwira oduka. Mavuto ya lianga ni pasai weka fukwa. Pressure, dine we ni kufaka mustresi. Yonse usautana na mami stressi. Muntu alienze penangu wa masova. Nchila zika pakisa penangu wa masova. Pati nili wili mkuchinja. Tika menda cheni kanga chove keka njinga. My mistakes yonse ni yafake muright. Love life yatu tiicha eri right. Usi nifaka koma ningi na muma prayer. Chika choke chivanda cha upulea. Nisiva pena sini mangala fair. Sima fikapo ye ni makupasa kea. Nifuno kala na iwe paka na kuma petyo. Baiva leko bachama fela bama zetyo.
Ni mafaula kambiri, ni makula kuila ndine. Kuma ni pempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ne mwine. Ape fufulu fulu, kuma ni pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me.
Tenga maspana yose unilungise. Chosa na mutima na kupasa ka upise. Na faula vambidi na vome la milandu. Na vantu vena teya basula mumazandu. Bati nili chefiti so na ipishamo. Mulungu ndiansi vafene na kupitisamo. Fiki simini nkale personal person. Bonse vapisha ini personal lesson. Ufule momu jamu na valika. Theni umendie momu jamu na vulika. Tiambe new chapter. Jambo ya kutiala tichose pa chapter. Nisiba fapakisa famene ni kupempa. Vina viku kweze kila kocha pema tempa. Jine mundu wako nipange mwe ufunila. Kuti nizichita fintu mwene ufunila.
Ni mafaula kambiri, ni makula kuila ndine. Kuma ni pempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ne mwine. Nape fufulu fulu, kuma ni pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me.
Madumbo ya chikatia. Vena heron ya tupuanchi. Mr. Saga, let's go get him.